fana, anu si me fana we, anu si me fana we, 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 bazo, momo, 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 momo. Anu si aku ime fana e, uniku abdu niko, uniku acha kacha. Unikuwa pia tarabu Arusi imefana we Arusi yangu imefana we 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 Nyumba nimejengewa he Mele kuna keti Pia kuna askari Mume wangu atake nitoke hata inje Mume wangu atake hata nisabahi jamani Olewa na tajiri, nimefikiri, nimeukata he Uminajikata dole, dole Dole, 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 dole We know, we know Olewa na tajiri, mwenzenu napata shida he Nimefikiri, nimeukata Wangapi amekwisha waacha Mimi kama wasalasini Kazi yangu ni kuuza duka lake Mume wangu simfaidi jamani Uko nakopenda na mwamini nanio Mwalewa na tajiri Nimefikiri nimeuchinja Mumi namejikata dole Dole Arusi imefana wewe, arusi imefana wewe, 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 wewe. Arusi yangu imefana, unikuwa mduniko, unikuwa chakacha, unikuwa pia tarabu, wasana wote wamefurahi. Jamani napata shida he, mefikiri nimefaidi, mimi najikata dole Dole, dole Arusi yangu imefana, na salama zima wanajua he Na salama zima wamecheza, wengine wamekula, wengine wamefaidi, wengine wametongoza, wengine wamepoa kwa